Jehovah, I give to you. noma sesifakwe emlilweni ophindaphindiwe
siyaphila
nasemkhodini emkhodini wengonya
siyaphila
amangala abantu besibona siphume engozini zemoto
siyaphila
amangala abantu bebona siphume emlilweni
siyaphila
oh inkosi isibiyele kamuva nangaphambili
kamuva nangaphambili
siphila zemoto othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani siphila lapho kungaphili muntu khona sidlula nalapho kungahlula Daniel uke wangena emgodini ongcwele ingonyana kwangamela phumi kodwa ngoba ubizwa ngegama lakhe siphila lapho kungaphili muntu abanye bethu they lost their jobs bangazi ukuthi kuzokuthiwani kodwa sidlula lapho kungahluli imuntu khona singisathi bazalwane asikho isikhali esenzelwe mina nawe Yesi yophumelela uJehova We survived COVID. Oh, masipila. Lapho. Hey, kungaphili muntu khona. Esidlula. Awulapho. Kungadlula khona. Now call them up. Jehovah, Kulonga ngithi kunosezweni